ezimusano kuva ku myaka ne wayitwa gumukola abawa muwendo kabube bukote bamusunga naye kati okusenga eyita omuganda ngali ku bukoduka misinde empale zimwetipye ne fuba litadde abakulu obalaga otya nambalala songa n'omukazi okumuwa ekitiibwa ayakwata bulungi obulombolombo agumidde bulungi asibye ekiganda kizibu omuyitako ne simubuuza kiraga n'obufumbo bw'okuba obuteefu kabe nga tannafuna wantu wa kutuula bw'obanga asengejja mu byenjogedde ne bannakazadde nsaba mbabuuze tisenga n'abankwambula obuganda kiki ky'otegese ekinaakutaasa okulaba ng'ensonyi z'omu maaso twazinaabamu kati ziri nkoto naddala abakyala empisa z'abakazi zaabagwamu dda ate ne bakoppa bye bataatuuse beetippa obugoyo obw'obutundutundu obutattanira ddala obuganda bitundu by'omubiri ebifuga obukyala laba bwakunnumba nga biri wabweru teryapa ku bufumbo bwe kuba buteefu mpozi bettanira nnyo bwamalaaya basiitamaane mu mmere nga baagiwaata n'omwana gwayina n'akwata ekyo kitalo kitalo baana battu kitalo nnyo amawanga gatusunga kitalo kitalo baana battu kitalo nnyo abaganda twewemudde kakati buweneenerawo tebukyagaza kitiibwa ky'abaganda kiweebuuse lwa nsonga y'abikoppa ekutuwoomera temukyatendekaana baana bifa ku nnono kw'oteeka obulombolombo okuziŋŋamya n'olulimi mwaluzuula terukyanyuma ekkula ly'oluganda olwali eggero ndowooza yajja n'oluzungu okulutoogeza yeyakumba n'oluganda ate sina kyokka abanyaga bingi kati tunuulira ennyambala bw'eri empisa n'obuka ebyo birwadde ddala so nga kitiibwa ky'abaganda we bikuumibwa kyemudde ensalawo nze mbwetikke ene mbaloopeyo ng'atudde ttu era ssaabataka gwenja okubiwa okutuusa lwe mulitwala engasi mwaba obusolya munoonya amasiga kinnyambe bwe ndibeera mbakima mwabalala mutwala obubaka nti obuganda bubuzeekayamba ŋŋambye ssaabataka gwenja okubiwa okutuusa lwe mulitwala engasi mwaba obusolya munoonya amasiga kinnyambe bwe ndibeera mbakima mwabalala mutwala obubaka nti obuganda bubuzeekayamba sibudde